Salida feeding omulala omulaba munda bada oline bimulemo okukola ebibyena dokulingiriza ebyabanne mwogera bantu mwakula emimwa mwajula fitina ebibyo bikulemye okukola nodda mukugeya banno mwajula nze mundeke n'ensanyusa omulamu
nze nkola binyumira
nkola binyumira nangwe kola ebibyani akuganye
nze nkola binjagala
buli muntu abaako ekimusanyusa omutima
nze nkola binyumira
Sobera mwana wange buli kyokola kibaluma Ne badda mu ngambo mu kifo ky'okukola ebibayamba Kyemuva mubika n'abalamu Kubulwa bya kukola Abaagala nabo mubogerera Mwe mulaba n'abateesaana Bw'oba n'omutono nti tekali mubulirako ne mubulangiti Ate omunene nti ekyo kiri mumenya Waliwo be mpulira boogera nga bawoza akyali akuze Nti era ebintu biikola tebijja mu myaka gye Yani abagamba nti okukula kwefeebya Ye musango kiyinze bwe nkola ebyange Naawe kola ebibi ebikusanyusaanya kuganya Mbwera mukadde nnyo nze nkulira jjajjaawo Kamulali gotolidde lwaki akubalaala Mu kifo ky'okumbuuza bwe nkikola Muda mufitina Kati yenzela sitachari Atanja gala yetuge Mze mundeke inesanyo sumulamu
Mze nkola binyumira
Nkola binyumira na we kule viviani akuganyi
Mze nkola binjagala
Buli muntu abakeche musanyo sumutima
Mze nkola binyumira
Mwabade vanumba mweja kukiriza Demubade mungeya Mubade mulaba busamambiro Wimbanze nyambalenga bavubuka Kubo salirwa wa Siku ganyi kwekwe isanga bakade Kecheche kusanyusa Tulikuti kitoko Ate utunyumiza vyobote Ate kwe muva kadie Amazimu sani rangule Oyagala nkolevi oyagala Kwechi chokola nganze Omuntu nomero mlevu negudumu kuchire chivira Mujia kogera pakale muli nkowa Yenzela sitachali sikiruma munze ndimu bandana Mze mundeke inesanyo sumulamu
Mze nkola binyumira
Nkola binyumira na we kole viviani akugani
Mze nkola binjagala
Buli muntu abake chumusanyo sumutima
Mze nkola binyumira
Yeah.